song is this.
Oh no, no.
My jingles are come for lifestyle.
It's two kids, man.
Yeah. Cause I'm living my life, 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 yeah. No, no, no. Tukisha piga pafu, tupokei kanseli, atupokei kanseli. Tumetoka dambwe, tunongeza hasoli, tunongeza gasoli. Toka konyazi ya mangwea na bushoki, ambapo tembo alididimia kwenye tope. Ilibidi ni ame mkoa ndo nitoke. Samu kwa chamber squad makole hexagon na dope. Kitaja watoto wenu wa trap, mstaje jina langu. Maybe best rappers of all time, don't mstaje jina langu. Wanasema mina ungea nkilewa nkivuta kaya. Nyuma ya kuta za chosa samchizi na chimba dao. Wanda maslichi so washindi yapo na lala na keti. Wanatamani udate kuto na washa mipepe. Wataisubiri sore demu wako wamemegwa kuteta. Wakati wao madem zao wana uwakata mvicheche. Loser to pay, winner to stay. Kama pool table cheza na balls. Tunapotoka hatu snitch.
Oh young seller,
si wenye watoto street.
Oh young seller,
angalia unapoishi.
Oh young seller, oh yeah, oh yeah.
Cause I'm living my life, yeah. Oh no no. Cause I'm living my life, yeah.
Nah nah nah.
Cause I'm living my life, yeah. Shafanya vingi now, you can't tell me nothing. Fuka vigingi, yote kusaka something. Mungu nabidi, baraka za wazazi, mpaka mkaelewa. Kokote na putimba za saso,
so,
mpaka wanakiri mabisho,
mabisho.
Kama kwenye jeshi komando, sasa mnaelewa.
Watoto dome town, miaka kumi nimekuza stebe menda. Sijana kuibeba dome, sozi kustafu chagwa bega. I'll be the fix, sorry the leader, mkulungwa leodiga tenga. Azaki kucha mwino guasa kuhungu mpaka itega. Nilipotoka nshona fitna, kusaka rupia. Tukiona wabwa wa hitma, wana tunavamia. Sometimes mlo moja, mama anauza bagia. Mpaka sasa show za mwanza, na fly na bomba gi. Macheki wabwafu wachawi, wanasota vitaku. Wakije kuwango na kuta meketi kitaku. Somwa kuchukie, wakutukanie na mama. Ndapo kukosea, watakukumbushia maisha yako.
Tunapotoka hatu snitch.
Oh young seller,
si wenye watoto street.
Oh young seller,
angalia unapoishi.
Oh young seller, oh yeah, oh yeah.
Cause I'm living my life, yeah.
My life.
Oh no no.
My life.
Cause I'm living my life, yeah.
Nah nah nah.
My life.
Cause I'm living my life, yeah. Tumetoka dambwe, tunongeza hasoli, tunongeza gasoli.
Yeah, Majengo Sokon, African boy, has to kiss. Money, power, respect, my brother. We believe in God. We out.